Amahubo 23 verse 1. UJehova ungumalusi wami, angiyukweswela. Verse 2. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangola endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Verse 4. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Verse 5. Ulungisa itafula phambi kwami, ebusweni bezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Verse 6. Impela okuhle nomusa kuyangilandela, imihla yonke okuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.